We need a beat.
Gang, gang.
I would like to introduce.
Bolingo nanga, misi bolingo masusu motema sekele ati wendo mebeba losako kitoko ati sangoni ni baby. Come to kejani ni kuweke tulikata. Bolingo nanga, misi bolingo masusu motema sekele ati wendo mebeba losako kitoko ati sangoni ni baby. Come to kejani ni kuweke tulikata. A girl baby toto let me call you my dear. Kutoka moyo ni nitaimba wesikia. Na kama nameless nikikuwaza na sinzia. Kungwa mimateka sana sana kiisia. Mini ordinary ati mi ninjoria, you drive me loco, bending any rundo wea. Talking about my baby girl, I'm talking about my love. She got a perfect smile and she got a fire whiz. I want you in my life, cause girl, you got my heart. I love the way you walk and I love the way you talk. And just to get you, girl, I had to be a lion. I thought I'd never win, but it is what it is. Lingo nanga, misi bolingo mosusu motema sekele ati wendo mebeba losako kitoko ati sangoni ni baby. Come to kejani ni kuweke tulikata. Bolingo nanga, misi bolingo mosusu motema sekele ati wendo mebeba losako kitoko ati sangoni ni baby. Come to kejani ni kuweke tulikata. Wengi wali head wakisikia na kudead. Weni gari kubwa ati mindo dere. Nikiendesha gari yangu minazima tenje. Singependa kukuendesha penye kuna senke. Nikona rada plani naendesha na manjege. Na dai weni kindie pingu moja black market. Ndiyo tu funge hii pingu ya maisha. Alafu sare hiyo story ya mashisha. Nikona ganja unafaa kushikisha. Na niza madhe girl chale promotiwe na zikishika. There's a party in my bed. Make the booty bounce if you like make it clap. I play full time I don't deal with the subs. And when I stroke deep I'm a girl got the nail, so I live her with a hick in form of revenge. Bolingo nanga, misi bolingo mosusu motema sekele ati wendo mebeba losako kitoko ati sangoni ni baby. Come to kejani ni kuweke tulikata. Bolingo nanga, misi bolingo mosusu motema sekele ati wendo mebeba losako kitoko ati sangoni ni baby. Come to kejani ni kuweke tulikata. Don't I hear that?